alongside Skills Ranks. I want the team, I want the book and experience we have and see.
Shida tupu binadamu atana kosa amani. Kila kitu unafanya we ufanikiwe. Kila siku mambo mapya uko pale pale. Huku pembeni wana kucheka wana kona mpale. Dunia sasa taka ushike Titan fight.
Nice chima njiti. Yevi tupia seno vipera webiti.
Webiti.
Nice chino waza. Yevi tupiri fuka nevi fana nakati.
Nilikuwa misijui. Mambo ya dunia ya nakuwa kama hivi.
Kama hivi.
Nilikuwa misidani. Mambo ya dunia ya tabadilika hivi.
Remember when we never used to be a peace. I never had a judge or a piece of mystery. At school where we never had bread. I never had pen. Why never stop this week? Netulia numa anga tete mala kumacha. Netulia golu fenga tetulia na kubiswi. Netulia muogo netuta kukosho. Netuta kukaso lingo kulio mugacho mala wiksi. Back when mama never had stash. And everything ash is a tone in a iski. Chovola wakati mukama wa manye. Kuwakati foxy fulumi andezi itzi.
Nice
chima nyi. Yevi tu piense no vivera webiti.
Webiti.
Nice chino waza. Yevi tu bilifuka nevi fana nakati.
Nilikuwa misijui. Mambo ya dunia ya nakuwa kama hivi.
Kama hivi.
Nilikuwa misidani. Mambo ya dunia ya tabadilika hivi.
Nipi ngupu nimefanya kazi bana. Shida nyingi nimepata daraja misijafuka. Napiga kichwa na jaribu mpaka kesho ni mimi ranking DJ kwa ukweli sitochoka. Memories me ayo share this same one stand. Things were hurt.
Fox alongside Skills Ranks.